Samkela bonke abazalwana noodade kwilizwe jikelele apha le ntshumayelo ipapashiweyo, ilizwi leBhayibhile lokuziphila nomzana uFrank. Siyavuya kuThixo inyhweba leyokuba sive ilizwi likaThixo elityhilweyo kwixesha esiphila kulo ngoku. Yanga inkosi ingamsikelela umzana uFrank, imdlise ubomi, imkhokele ngomoya wayo ukuba athethe oko inkosi ifuna ukuthetha kwibandla layo. Phambi koba umzana uFrank athethe nathi, ndifunda ilizwi lokutshayelela incwadi kwabase-Efesu, sahluko sesithathu, umqolo wamashumi amabini namashumi amabini ananye. Efese isahluko sesithathu, umqolo wamashumi amabini nomqolo wamashumi amabini ananye. Kuye ke onako ukwenza okungaphezu kwento zonke ngokugqithisileyo kakhulu ngaphezu kwesicelayo nesinokukuqiqa ngokwamandla asebenzayo ngaphakathi kwethu, kuye malubekho uzuko ebandleni elikuKristu Yesu kuse kuzo zonke izizukulwana zalo iphakade lasemaphakadeni. Amen. Ngaya phayana mzana uFrank, nam ndithanda ukuthumela imibuliso efudumeleyo kuwo wonke umntu kwaye ndidlulise imibuliso emininzi efikele kuthi, nokuba ngumzana uMila, nokuba ngumzana uBaltics, nokuba ngumzana uWamba, umzana uWamba waseKolwezi, umzana uCecil wasePretoria, kulo lonke ilizwe jikelele, noba umzana uBaumgartner eSwitzerland. Kwaye siyavuya kwinkosi uThixo ukuba uThixo evuma singathi kwakhona sibe nomhlangano oqhelekileyo eSwitzerland kuyo yonke icawa yokugqibela enyangeni. Kulula nje intlonipho yelizwi likaThixo, kwayeyona nto ebalulekileyo ngumhlangano. Yiloo nto inkosi inike isithembiso, xa babini okanye abathathu behlangene egameni lam, yeyona nto enika umdla leyo. Kwaye la mvuselelo thi singakuyilizeli ukuhlanganisana kwethu njengesiko labanye, masithi okona sivuselelana sibone imini leyo uba iyasondela, simdumise uThixo ngeentshumayelo ezipapashiweyo ezivakala kwilizwe lonke. Ungathi ngenyaniso oku zange kwenzeke emhlabeni ngaphambili, kwaye sikuvile ngomlomo kamzana uBranham. Kwaye umyalezo wokugqibela, umyalezo wokugqibela weBhayibhile uyakulungiselela ukuza kukaKristu, kwaye oko kuthe kwaba yinyaniso yobuThixo phambi kwamehlo ethu. Kwaye ngenxa yoko siyavuya enkosini. Sizawujonga izibhalo ezihle. Ndiyacela ngoku ukuba siqale ngokungqaleyo ngazo. Sifunda incwadi kwabaseRoma, isahluko sokuqala, umqolo wokuqala nowesibini. Umqolo wokuqala nowesibini. UPaulus, umkhonzi kaYesu Kristu, umpostile owabizwayo, wahlulelwa ukuvakalisa iindaba ezilungileyo zikaThixo ezathenjiswayo ngenxa engaphambili ngaba abaprofeti bakhe ezibhalweni ezingcwele. Imibulelo nendumiso mayibe kwinkosi yethu. Shumayela umyalezo wosindiso. UPaulus ubhekisela kubaprofeti bexesha elakudala abaxela konke okuza kwenzeka. Xa uThixo eza kwenza umnqophiso omtsha, kwaye uyabonani, usebenzise izibhalo zomnqophiso omdala kumnqophiso omtsha kuzo zonke iincwadi zakhe. Kwaye ndifuna ngenyaniso wonke umntu kwizizwe zonke neelwimi baqonde ukuba asinako kwaye asimele kwaye asiyikuvakalisa nto namhla kunakuphela oko abazawuni bethu ababebiziwe bamiselwa nguThixo bakushumayela. Njengoba sikuvile kwilizwi lentshayelelo ukuba uThixo unako ukwenza ngaphezu koko sicelayo sithandazayo, ngaphezu kwako konke ufuna ukuzalisekisa ilizwi lakhe, kwaye zonke izithembiso kumele zize zizozaliseka. Ngoku nathi sivakalisa ivangeli ecocekileyo eyinyaniso, umyalezo wobuThixo wosindiso owaxelwa ngenxa engaphambili kumnqophiso omdala wavakaliswa kumnqophiso omtsha. Ndiyacela bazalwane nootata abathandekayo kuzo zonke izizwe neelwimi, cela niqaphele ukuba umnqophiso omtsha waqala ngokuzaliseka kwesiprofeti seBhayibhile. UYohane uBaptist yayingumprofeti wathenjiswayo, indoda eyathunywa nguThixo inomyalezo kaThixo ebantwini bakaThixo. Isibhalo sukela ku-Isaya chapter 40 noMalaki 3 verse 1 bazaliseka ngokunjalo nangokuzalwa komsindisi kwaxelwa ngexa engaphambili ukuba intombi yakumitha izale unyana. Yonke into yaxelwa kwixa elingaphambili kwaye yonke into yenzeka njengokuba yayixeliwe ngumprofeti. Kwenzeka kanye ngolu hlobo kweli xesha lethu. UThixo wayethembisile, wathembisa umprofeti onjengoEliya phambi kwemini enkulu eyikekayo yenkosi. Iza kubhaliwe kumprofeti Malaki isahluko sesine, bazalwana nodade, konke esikudingayo kukuhlonipha uThixo nelizwi lakhe, sibe nokholo olunyaniso oluphilileyo koko uThixo akuthethileyo kwathenjiswa elizwini lakhe, ngokuba kubhalwe ngenjongo uya kubuyisa iintliziyo zabantwana kooyise, kwaye uzawubuyisela zonke izinto. Ngokunjalo kufana nokuba iNkosi kuphinde kanjani kuMateyu, kuMateyu 17, siyambulela uThixo ngokuthumela umprofeti wakho umzana uBranham kwixesha lethu, kwaye siyavuya ukuba siye sakhokelwa sabuyela kuThixo naselizwini likaThixo. Xa iBhayibhile ithetha malunga nokuza kwenkosi, kumele sijonge oko bekuthethiwe konke ngako. Kholwa kwisitshilelo sahluko sokuqala, xa kuthethwa ngemini yenkosi, uYohane wafuduselwa ekuboneni umhla wenkosi, xa bekumele sibuzwe ubuze umbhaptist okanye umpresbyter, ithetha ukuthini imini yenkosi. Impendulo ibiya kuza athi yisabatha, ewe, kodwa uba ufunda izibhalo ezininzi ezithetha ngomhla wenkosi, uzawufumana impendulo yobuThixo. Kwaye asifuni nto kuphela inyaniso yobuThixo kuwo wonke umxholo weBhayibhile. Siqhubeke sifunde. Sifunda kwizenzo isahluko sokuqala, umxholo wesine nowesihlanu. Izenzo isahluko sokuqala, umxholo wesine nowesihlanu. Uthe ehlanganisene nabo wabathethela ngelithi, mabangahlukani neYerusalem, mabalinde idinga loyise, awathi ukuthetha naliva kum. Ngokuba uYohane okunene wabhaptiza ngamanzi, kodwa nina niya kubhaptizwa ngomoya oyingcwele kungekabi kade emva kwentsuku. Siyayibulela iNkosi ungakhanga nike nje ubizo, kodwa othe ngokungqaleyo wathetha oko kwinxalenye yobizo, ukutsho ukubhaptizwa ngamandla omoya oyingcwele, amandla avela phezulu, ukuze intshumayelo ingenziwa ngengqondo kodwa ngokukhokhelwa nokuphembelelwa ngumoya oyingcwele. Kwaye oko kokona kubalulekileyo ngokunjalo kweli xesha. Asazi ukuba wonke umntu kuwo wonke amabandla baneemfundiso zabo, kwaye bamise imigaqo yabo, kodwa thina sibuyela nje kwilizwi likaThixo ukunika umzekelo wokuqala kwivangeli kaYohane sahluko sesithathu. Sifumana intetho yenkosi Ncoko yenkosi noNikodimo yathi, Nkosi, kumelwe ukuba nizalwe ngokutsha, kungenjalo aninakububona ubukumkani bukaThixo. Kwaza intetho, nimelwe ukuba nizalwe ngokutsha ngamanzi nangomoya. Wonke umntu angakufunda. Abashumayele bayinyaniso abapheli kweli lizwe, baqhubekela kwelilandelayo, kumyalelo olandelayo, badibanise konke oko kumele ukuba kube konke. Enze ntoni onke amabandla, nokuba ngamaRoma, amaGreek, i-Orthodox, ama-Anglican, ibandla lamaPresbyter, onke amabandla asebenzise la mazwi mabini omoya nangamanzi ukubeka amanzi amaxesha amathathu ekwibunzi lomntu lwentsana egameni loyise lonyana nelomoya oyingcwele. Emva koko le ntsana kuyungumntwana kaThixo izelwe ngokutsha ngomoya oyingcwele. Kumele nje ucinge oko, ukuqaphele ukuba ulahlekiso ebandleni liqala kanye ngokuzalwa komntu kwaye linokuphela ngokungcwatywa komntu. Ngoko ke kungathethwa ngokucacileyo. Ezinye izibhalo kumele zifunde zongezwe kuze kufunyanwe wonke umfanekiso. Ngoko ke kulula nje, kumele sibuyele koko abapostile bakushumayelayo bakukwenza kwintshumayelo yokuqala nakwintshumayelo yokugqibela. Asiqhubeke sifunde. Sifunda incwadi kwizenzo isahluko sokuqala umqolo wesibhozo. Zenzo isahluko sokuqala umqolo wesibhozo. Niya kwamkela ke amandla akubona ukuba umoya ungcwele uhlile phezu kwenu, nibe ngamangqina am eYerusalem kwanakulo lonke lakwaYuda nelaseSamariya kude kuse nasekupheleni komhlaba. Amen. Ngoko ke ukuthululwa komoya ongcwele kwathabatha indawo ekufunyanweni kwebandla lomnqophiso omtsha. Petros zangashumayele walinda side isithembiso sizaliseke. Kwaye ukwamkela amandla avela phezulu nokuthululwa komoya ongcwele kwathabatha indawo. Kuphela ngoko Petros waphakama wathi, oku kuzazisekile oku Thixo akuthembisayo ngomprofethi Yoweli kwimihla yokugqibela kuyawukwenzeka. Kwaye kwenzeka ngenyaniso. Kwaye kumele ngentlonipho nje sibuyele ekuqaleni ngenxa le njongo. Umyalezo wokugqibela uzile ekumele uvumelane ngokugqibeleneyo nawokuqala. Ungaya phaya funda incwadi yezenzo sahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anethoba. Zenzo isahluko sesibini umqolo wamashumi amathathu anethoba. kuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu iya kubabiza. Elizwi ngokunjalo libalulekile. Guqukani nibhaptizwe nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu. Ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo. Ngoke kubhaliwe, lo okholweyo wabhaptizwa wosindiswa. Kwakulapha ngomhla wePentekoste kuba intshumayelo yokuqala yashunyayelwa, ubhaptizo lwathabatha indawo egameni lenkosi uYesu Kristu. Abapostile kwaye apho yayingupetros owavayo oku inkosi yakuthethayo kumyalelo omkhulu kuMateyu 28, hambani ngoko niye kuzenza abafundi zonke iintlanga nishumayele ivangeli kuyo yonke indalo. Lo ukholiweyo wabhaptizwa, emva koko nibabhaptize egameni, hayi kwizihloko ezithathu kodwa egameni eluThixo azithile ngalo, uyise kunyana nangomoya ongcwele. Ngoko ke bonke kumnqophiso, ibandla lomnqophiso omtsha babhaptiza kwigama lenkosi uYesu Kristu ngokuza eyona ntetho ngokuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke abakude esukuba inkosi uThixo wethu yakubabiza. Ndikuthetha oku ndinentlungu. Ngokunjalo esi sibhalo esibaluleke kakhulu saphoswa ukuqondwa ngamadoda amakhulu amaninzi ababengenakubona bebiza ukuba ngabashumayeli bemvuselelo. UPetros uthi bhaptizwani nonke ngabanye egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono namkele isipho somoya ongcwele. Kumele ndinixelele igama lela bandla likhulu. Lula kuthi nabana ubhaptizweyo wamkele umoya ongcwele. Kwaye kuba uya namhla kumabhaptisti, kumabandla amaninzi, ndiyabuza ke, nakhe neva na ukuba kwibandla lamabhaptisti kukhona imihlangano yomthandazo yokwamkela ubhaptizo lomoya ongcwele. Phakuya khona ukuba umntu obhaptiziweyo wamkela umoya ongcwele ngethuba abhaptizwa ngalo, ngokuba kubhaliwe kuba idinga likuni nakubantwana benu. Nabani na uqhubeka efunda incwadi yezenzo noba ngisahluko sesibhozo noba isahluko seshumi noba isahluko seshumi elinethoba, kumele ukufunda uqhubeke endaweni enye. Abantu babhaptizwa kuqala, mva koko abapostile beza bevele eYerusalem ukuba babeke izandla phezu kwabo abakholweyo ukuze babhaptizwe ngomoya. Kwenye imeko koneli qala babhaptizwa ngokomoya, emva koko babhaptizwa ngamanzi. Zenzo isahluko seshumene thoba. Qala babhaptizwa ngamanzi, emva koko babhaptizwa ngomoya. Kutheni sisiya kwisibhalo usukela kwisibhalo? Kodwa abanye bathatha isibhalo esinye babhekisele kuso. Kutheni bangayi kwisibhalo ukusuka kwisibhalo? Kwaye baphose ukuqonda esasibhalo sinye. Thatha elinye ihlelo elingakholwayo kubhaptizo nakanye. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti isahloko sokuqala. Umpostile uPaulus phana uthi, uThixo azange andithume ukuba ndibhaptize kodwa ukuba ndivalise ivangeli. Kwaye oko sisizathu soba umshumayeli weBhayibhile webandla elikhulu evakalisa ukuba uThixo andithumanga ukuba ndibhaptize. Ngoku kuthi akho bhaptizo, kuthi kuphela ivangeli esiya kuyishumayela. Kutheni? Kutheni le ndoda inkulu yakwaThixo ingazange iqhubeke? Kwaye ukuba uyabuyela nje kumaxesha okubuyisela, uMartin Luther wayengechasenanga ukuba ubuyela kumaxesha okuhlaziya. UMartin Luther wayengachasenanga nobhaptizo lwamakholwa. Wavakalisa umgwebo wakhe, wavakalisa isiqalekiso kubhaptizo lwakaAna. Kwelinye icala indoda yakwaThixo eyashumayela ivangeli, kwelinye icala yahlaselwa ngokuba yimfama. Xa siya kuzo zonke iimvuselelo, kuphela iinyaniso nje ezazivakala ukusukela ekuhlazweni. Kodwa kuyo yonke imvuselelo, izinto ezintsha zazityhilwa ngezibhalo kude kube imvuselelo yePentecost, apho ukuthululwa komoya ongcwele wawugxininiswa khona. Ngokunjalo kukhona amava akho. Kodwa ngoku sifike kwinqaku apho omnye engenokushiyeka efundisa okusilelayo, ngokuba kwintshukumo yePentecost kwashiyeka imfundiso yashiyeka kwimfundiso yoThixo ziquzithathu. Bakholwa kwiThixo neziquzithathu ongcwele, ukuba uyise ungonaphakade, unyana ungonaphakade, umoya ungcwele ungonaphakade. Ingaba ikhona into enjalo eBhayibhileni? Kwesinye isandla ubhaptizwa ngomoya, kwenye icala ushiyeka esebugwenxeni. Ubhaptizwa ngendlela yaseRoma, ubhaptizelwa kuyise, kunyana, kumoya ongcwele. Kodwa ezibiza ukuba ubhaptiziwe ngomoya. Xa mandikuthethe oku ukuze kube khona ukucaca konke, amakholwa inyaniso abamkele umoya ongcwele akokelwa ngumoya oyingcwele kuyo yonke inyaniso. Kwaye nabani ngoku ozibiza uba wamkele umoya ongcwele uza kukhokhelwa abuyele. Akanakushiyeka kwimfundiso yoThixo ziquzithathu, ubhaptizo loThixo ziquzithathu, wonke ubuxoki obuthe babhalwa phantsi uya kubuyisela. Ngokuba kubhaliwe ukuba bangcwalise ngayo inyaniso, ilizwi wakho liyinyaniso. Kwaye oku kuyinyaniso ukuba ngaphandle kobungcwele akukho umntu onako ukumbona uThixo. Akukho mntu unako ukuyibona iNkosi. Inyaniso yobuThixo kumele ivakaliswe kuso sonke isihloko seBhayibhile, kuze bonke abomtshakazi webandla bangangcwaliselwa kuko. Ungaya phaya. Sifunda incwadi yesibini kwabaseKorinti, isahluko sokuqala, inkolo amashumi amabini nesibini. Incwadi yokuqala kwabaseKorinti, isahluko sokuqala, inkolo amashumi amabini anesibini. Kuba ngangako angako amadinga kaThixo, uewe ukuye noamen ukuye, kuze kuzukise uThixo ngathi. Osiqiniselayo ke ndawonye nani kuKristu, osithambisayo ke nguThixo, osityhwine wasiqinisa, wasinika isinyaniso somoya saba sezintliziyweni zethu. Ndiyanicela bazana nodade, yifundeni le miqolo kwakhona. Eli lizwi laziswa kubenyulwa, kwawo baziwe kwixa elingaphambili, amakholwa inyaniso. Sifundi lapha ngenkosi yethu, kuye kukho uewe, kuye nguamen, nokuzaliseka kwezithembiso ngathi. Kodwa kuphela abo bakholwayo zizithembiso zikaThixo kubo zingafumana ukuzaliseka. Iya namhla usuke kwicawe ukuya kwicawe, usuke kwihlelo uya kwihlelo. Ngubani okholwa sonke isithembiso esibhalwe elizwini likaThixo? Ngubani okholwa isithembiso ukuba uThixo awuthumele umprofethi onjengo-Eliya phambi kwemini enkulu eyikekayo kaYehova? Kuphela abo bakholwa izithembiso zikaThixo, bamkela intambiso nokutywina ngalo ubhaptizo lomoya oyingcwele. Lo ungakholwa izithembiso ukholwa kuphela intambiso. Kodwa ekutywineni kulula, kumele siqinise oku kanye naphakathi. Ababhaptizwe ngomoya zizigidigidi ezingamashumi amahlanu ngendlela ababhala ngayo. Ngompi na kwezigidigidi ezingamashumi amahlanu okholwayo izithembiso, bonke bakholwa kubhaptizo lomoya kumyalelo, kodwa akho namnye kubo okholwayo kuba uThixo uza kuthuma umthunywa phambi kokubuya kaKristu ukuba abuyise zonke izinto. Bonke bashiyeka kwimfundiso, kwimigaqo yabo nakwimfundiso zabo. Ndiyaziphinda, kuphela abo bazelwe nguThixo abathe bamkela umoya oyingcwele, abathe ngenyaniso bamkela intambiso yomoya oyingcwele, bakholwa lilo lonke ilizwi likaThixo, kakhulu ngokukhethekileyo isithembiso sexesha lethu. Ngabo kuphela abanokwamkela imbewu kaThixo. Kwaye siyabulela ukuba iNkosi ithe yakhathalela ukuba singakholwa okuvela entliziyweni zethu. Kwaye sonke siyazi ukuba uThixo uthulile umoya wakhe kuyo yonke inyama. Kodwa kuphela abenyulwa bakholwa oko kuthethwa sisibhalo nendlela esikuthetha ngako. Abamkelanga kuphela intambiso kodwa ukutywinwa komoya ongcwele ide ibe ngumhla wenkosi. Uthi beyure ukubuya kukaYesu Kristu ngaya phaya. Sifunda incwadi kumaGalati isahluko sesine umqolo wamashumi amabini anesibhozo. Incwadi kumaGalati isahluko sesine umqolo wamashumi amabini anesibhozo. Thina ke bazalwane ngokokuka Isake singabantwana bedinga. Lo mqolo nawo kumele ujonge ngokuqatshelwa. U-Abraham emva koko waba no-Ishmael ngokunjalo. Emva kokuba unkosikazi wakhe yekhaya watshata kwakhona waba nonyana abasithandathu. Kubhalwe oko ncwadi Genesis 25 njengokuka Isaki wayengumntwana wedinga. Yayikuphela nje unxulumene noko inkosi yakuthethayo kuAbraham esithi ndiya kubuya kwakhona uSara abe nonyana. Kwakukhona isithembiso. Kwaye bazalwane nodade kumele sigxininise siphinde sigxininisa kwakhona eli gama lithi idinga, ngokuba idinga likuni nakubantwana benu nakubo bonke inkosi esaya kubabiza. Ngokunjalo isithembiso ukuba inkosi iyawuthumela umprofeti uya kubuyisa zonke izinto. Ngoku masiyibulele inkosi uThixo ukuba sinazo zonke ezi zibhalo ezokuba singabantwana besithembiso, sikholwe ilizwi lesithembiso kwaye siyokuba ngamangqina okuzaliseka kwesithembiso. Siqhubeke sifunde. Sifunde incwadi kumaRoma, kwabaseRoma isahluko seshumi elinanye umqolo wesixhenxe. KwabaseRoma isahluko seshumi elinanye umqolo wesixhenxe. Kuthiwe nangoko kuthiwe khona oko akungxameleyo amaSirayeli akakufumananga ke abanyuliweyo bakufumana. Bathi ke abanye baqaqadekiswa. Esi sibhalo naso sibaluleke kakhulu. Bonke abantu bakhokhelwe baphuma, kodwa kweza ixesha lokuvavanya iminyaka engamashumi amane ababeqala ukukhalaza ekungakholweni kwabo. Yiloo nto kubhaliwe ukuba hayi bonke abantu kodwa ulwenyulo abo bebengalukuhlwanga kukungakholwa nokungathobeki, kodwa abanyamezele ngokholo kuphela lulwenyulo olufikela kwinqaku lingene emhlabeni wesithembiso. Kuyafana ngoku kwibandla lenkosi Abaninzi bathetha ngokubuya kwenkosi. KuSirayeli yayibuyela kwilizwe lesithembiso. Abaninzi bathetha ngexesha lesiphelo. Nemiqondiso yexesha siyibona. Kodwa kuphela benyulwa abakholwa izithembiso zobuThixo bawufikelele kwinqaku. Siyayibulela inkosi ngakho oku. Siqhubeka sifunde. Sifunda incwadi kwabaseRoma isahluko seshumi elinanye, qolo amashumi amabini anesihlanu, qolo amashumi amabini anesithandathu. KwabaseRoma isahluko seshumi elinanye, qolo amashumi amabini anesihlanu. Kuba andithandi bazalwane ukuba ningayazi le mfihlelo, ukuze ningabi zingqondi ngokwenu, leyo kuba ukuqaqadeka kuwahlele amaSirayeli ngenxenye ide ingene inzaliseko yazo indlanga. Siyayibulela inkosi. Sithe ngenyaniso safikela kunqaku apho esi sibhalo sifumene ukuzaliseka kwazo kwibandla lomtshakazi, apho inani elikhulu liye langena. Inkosi izawukwenza isiphelo, yenze igqibe, isithabathele ekhaya. Emva koko uya kubuyela kwaSirayeli. Ngoku amangqina amabini anegunya lobuThixo aya kushumayela ilizwi eYerusalem iminyaka emithathu enecala. Ngoku okokuqala inani lamashumi, inani lamashumi amane anane liya kubizwa. Gxebe, inani elinekhulu namashumi amane anane liya kubizwa. Lityinwe, emva koko wonke uSirayeli wakongezwa. Kodwa kuqala ukupheliswa nokugqitywa komtshakazi webandla ezinhlangeni kumele uthabathe indawo. Uphela ngoko inkosi iyawuthi ngokugqibelele ibuyele kwaSirayeli, kwaye yonke into isondele kakhulu. Ukuza kwenkosi ngenyaniso kukufuphi. Siqhubeke sifunde. Sifunde umqolo wamashumi amabini anesithandathu. Aze ngokunjalo ke wonke uSirayeli asindiswe, njengokuba kubhaliwe kwathiwa ncwadi ku-Isaya sahluko samashumi amahlanu anethoba qolo amashumi amabini. Uya kuvela eziyoni umhlanguli akusonge kumke kwayokobi ukungahloneli Thixo. Paulus up ubhekisele kwisibhalo sakumnqophiso omdala, wavalisa oku ngokukhwazayo nangokucacileyo. Oko kuza kwenzeka kuwo onke amaSirayeli ngaya phaya. Sifunda incwadi kuYohane sahluko seshumi elinesine umqolo wesibini indawo yesibini. Ndiya kunilungiselela indawo, ukuba ke ndimkile ndaya kunilungisela indawo, ndiya kubuya ndize ndinamkelele kum ngokwam, ukuze apho ndikhona mna nibe khona nani. Siyayibulela inkosi. Oku koko sikulindileyo, kwaye siyazi kuba inkosi iyawubuya kwakhona. ngokufutshane nje kumqolo wokuqala kwizenzo isahluko sokuqala umqolo weshumi elinanye kwaye nalo Yesu nimbonileyo enyuswa kuni uyakuza ngolu hlobo nimbone enyuka ngalo. Yiloo nto silinde loo nto leyo nje. Imiqolo elandelayo sifunda incwadi kuMathewu sahluko samashumi amabini anesine umqolo weshumi elinane zaye ezi ndaba zilungileyo zobukumkani ziya kuvakaliswa kulo elimiweyo liphela zibe bubungqina kuzo zonke iintlanga kwandule ke ukufika ukuphela nathi sigxininisa ngentliziyo oku kuthe kwaba yinyaniso oku kuthe kwaba yinxalenye yobomi bethu. Umyalezo wokugqibela ilizwi lenkosi lithe ngenyaniso lavakaliswa kuzo zonke iilwimi nezizwe kwaye siyavuya enkosini ukuba sinqwenele iintsikelelo ezityebileyo zikaThixo kubo bonke abazalwana noodade kubo bonke abantu neelwimi. Esi sibhalo sityhiliwe kwaye sibhaliwe nje kuya kufika ukuphela, ukuphela kusondela. Ungaya phayana sifunda incwadi kuMathewu sahluko samashumi amabini anesihlanu umqolo wesithandathu. Phakathi kobusuku ke kwabakho umemezo oluthi nanko umyeni esiza, phumani niye kumkhawulela. Ewe, asithi sele elapha, ayitsho iBhayibhile. Sithi umyeni uyeza, kodwa lubizo lokugqibela, hayi kuphela ngendlela kwakuvakaliswa ngayo kwiminyaka engamawaka amabini adlulayo, kodwa sitsho ngokuqinisayo umyeni uyeza usemnyango. Masiqhubeke sifunde. Funda Mathewu sahluko samashumi amabini anesihlanu umqolo weshumi. Kuthe ke zisaya kuthenga wafika umyeni, zaza ezo besezilungile zangena naye emsithweni, lwavalwa ke ucango. Melo kunjani sisiqaphele kakuhle sisibhalo. Kuphela abo babelungile, abaya kube belungile kuphela abo inkosi yakubathabatha nabo eluxhwelweni. Lungani, lungelani ukuma phambi kwakhe ukubona uzuko lwakhe ngendlela etsho ngayo ingoma yaseJamani. Siqhubeke sifunde. Sifunde incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine. Incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine umqolo wokuqala uya kumqolo weshumi elinesibini. Elukugqiba ngoko bazalwane, siyanicela, siniyala sisenkosini uYesu ukuba nithi njengokuba nakwamkelayo ukuthi okokuba nimelwe kukuthi na ukuhamba nokumkholisa uThixo nikhule kuko ngakumbi. Lo mqolo nawo udinga uba ugxininiswe ukuba kumele siphilele ukukholisa uThixo, ukuba ukukholisa kakuhle uThixo kuhleli kuthi. Bonke abazalwane nodade bangavula ngoku bafunde yonke imiqolo, bazibonele ngokwabo. Ngokunjalo funda ulimamele okubhalwe kumqolo weshumi elinesithandathu. Kodwa ndiyacela bonke bangacinga ngoko sesikufundile kwincwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine, ngokuba apha kumalunga nogxilo kugxinisiwe kwakhona ukuba kumele siphilele ukukholisa kakuhle uThixo ukuze sibe yinxalenye yogxilo. Kwaye kwimiqolo elandelayo usuka kumqolo weshumi nesihlanu sixelele ngoku sifunda umqolo weshumi nesithandathu. Sifunda incwadi yokuqala kwabaseTesalonika isahluko sesine umqolo weshumi nesithandathu, ngokuba inkosi ngokwayo iyakuhla emazulwini, inendanduluko, inelizwi lesiphatha zithunywa, inexilongo likaThixo. Baze abafele kuKristu bavuke kuqala. Sandule thina babudlayo ubomi basaseleyo sixwilelwe emafini kwakunye nabo, siye kuyikhawulela inkosi esibhakabhakeni. Sizokunjalo sihlale sihleli sindawonye nenkosi. Indumiso nembulelo enkosini yethu. Ngako oku sithi kuwe ngelizwi lenkosi, siyakutsho oku kuyo, siqhubeke sifunde ukuba indanduluko, ubizo lokuphaphamisa liyavakala. Okwenzekayo ngoku ayikokuphaphamisa nje kwendawana, kodwa lubizo lokuphaphanyiswa lokugqibela, ubizo lokuphaphama phambi kokufika kukaYesu, ukuba siphaphame ekulaleni kokomoya, ukuba siqabuke, siqaphele ukuba ngenyaniso sithi ngemiqondiso yexesha siqaphele okwenzekayo ngoku emhlabeni, ukuba ukuza kwenkosi kusemnyango, yonke into izawudlula. Kwaye inkosi yethu ikuthethile, xa sizibona zonke izinto zisenzeka, imfazwe, indlala, izinyikimo zomhlaba, ukutshintsha kwesimo sezulu, iintyikitya zokufa, yonke into iyakwenzeka. Xa kusenzeka loo nto, phakamisani iintloko zenu, ngokuba ukuhlangulwa kwemizimba yenu kusondele. Oh, singabulela sibe njani ngenxa yalo myalezo wokugqibela esiwuvile, sawukholwa ngeentliziyo zethu zonke. Yanga bonke bangaphaphama, yanga bonke bangakholwa umyalezo wokugqibela, bonke intliziyo yonke. Beka ecaleni konke ubudikidiki nobuhananisi, silungele ukukhonza inkosi. Yanga iintliziyo zethu zingagcwaliswa ngenyaniso ngombulelo wokuba siyinxalenye yabenyulwa, kwaye asiphosi nantoni na, sikholwa lonke ilizwi likaThixo. Ngoku oku apha esinye isibhalo, siye phaya sifunde incwadi ku-Isaya sahluko samashumi amahlanu anesihlanu umqolo wesibhozo uya kwishumi elinanye.
your thoughts. Neither are your ways my ways.
Kuba iinga zam asizizo iinga zenu, neendlela zenu asizizo iindlela zam, utsho uYehova. Kuba njengokuba kuverse 9 inene njengokuba izulu liuphakamele umhlaba ngokunjalo indlela zami ziziphakamele indlela zenu neengcinga zami ziziphakamele iingcinga zenu. Kuba njengokuba kusihla imvula nekhephu ezulwini ingabuyeli kulo ingathanga unyakamise umhlaba uvunde iwuhlumise iwenze untshule imnike imbewu umhlwayeli imnike isonka odlayo liya kuba njalo ilizwi lam eliphuma emlonyeni wam aliyikubuyela kum lilambatha lingakwenzanga endikuthandayo lingakuphumelelisanga oko ndilithumela kuko. Imibulelo endumiso kwinkosi yethu. Kwakhona ndingabuza ndicela ukuba nifunde lo mxhole kwakhona nisemthandazweni. Zinamandla zinjani ezincinga? Iindlela zenu asizizo iindlela zam, iingcinga zenu azizizo iingcinga zam. UThixo usinike inceba ngokuba sishiye iindlela zethu singene kwindlela kaThixo, indlela emxinwa esakubomi bungunaphakade. Phaa siyafumana wonke umqolo apha unento yokwenza. Njengokuba imvula ingabuyi kodwa iwela phantsi iwele emhlabeni ukwenza oko ithunywe ukuba ikwenze, ukutsho ukuze umhlwayela ahlwayele imbewu, imvula ayinakubuyisela kodwa iyawukuwa ukuze umhlwayela ahlwayele alinde imvula yangaphambili neyasemva. Njengoba sifundile bazana nodade, ndiyacela nikholwe uThixo njengoba sifundile umqolo wokugqibela. Ilizwi elivakale emlonyeni wam aliyikubuyela kum lilambatha, liyawukwenza oko belithunywe ukuba likwenze, lifikise oko ndikuthandayo, liphumelelise oko ndikuthandayo. OThixo, OThixo, sithini? Hayi umprofeti, hayi umzana uBranham, hayi umzana uFrank, kodwa ilizwi likaThixo liyawukwenza kwibandla lingumtshakazi oko belithunywa uba likwenze. Ndiyacela fundani izibhalo ezinje nithi, Nkosi ethandekayo, makwenzeke kugqithe, kuzaliseke kum, mandibe nenxaxheba koko ukwenzayo namhla. Kwakhona ugxininiso, imvula ayinakubuyela phezulu, iyakuwenza umhlaba uvunde ukuze imbewu ityalwe. Kwa ilizwi lenkosi lithunyiwe emva koko ukuze oko uThixo akuthembisileyo kwenzeke. Kwaye singabantwana besithembiso, ilizwi lesithembiso lima phakwela lizwi lithi, Nkosi ethandekayo, zalisekisa kum konke okukuthembisileyo. Ndiyakholwa ngentliziyo yami yonke ukuba ilizwi lakho elivakeleyo kum aliyi kubuyela kuwe lilambatha, kodwa liya kundithabatha nawe ugqibe kum kude kufikele ekugxulweni, kude kube sekuzalisekeni, kuze ubomi bam bukholise kakuhle kuwe. Kwaye ndiya kuba phaya, uya kuthabathela ekhaya bakho, intliziyo yam igcwele. Ndifuna umbulela nje uThixo ngokuvula amehlo ethu omoya, ngokuvula iingqondo zethu ukuba singakholwa ngendlela etshonga izibhalo, yanga bonke bangasikeleka kwilizwe lonke ngeentsikelelo zikaThixo namandla onke, yanga onke amazwi zonke izithembiso zingafumana ukuzaliseka kwazo ngathi, side nathi sisuke ekukholweni sifikelele ekuboneni, sihlale neentsikelelo zikaThixo namandla onke, zonke izizwe neelwimi, egameni elingcwele likaYesu. Amen. Siyema simele umthandazo wokuvala. Umzana uBob uza kusithandazela. Bawethu osemazulwini, siyakubulela. Wena uthembekile, unyanisekile kuko konke okwenzayo. Sivile kunjalo ilizwi lakho, kwaye ilizwi lakho alibuyeli kuwe lilambatha, kodwa kuphela liyawugqiba. Phathi kwabo bakholwayo wena oko ukuthumele ukuba likwenze. Nkosi yakubulela ngobaba lwakhe nokuthembeka kwakho, ngokuvula amehlo ethu, iintliziyo zethu, iingqondo zethu. Nkosi, sicela wena bawusikele bonke abammameli bonke kwilizwe lonke jikelele, uphilise abagulayo, ukhulule abakhonkxiweyo, usindise abalahlekileyo ngenxa yegama lakho. Siyakubulela ngokuvakaliso, ngokuvakalisa kwalo egameni likaYesu. Amen. Amen.